jande chappanɗe jeenayi. Ƴamɗe neɗɗo henotaki Allah go'o. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe min, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltinako min mbawi wattude handem ga yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Bandiraɓe, miɗon jetta kettinoɓe min illa arande fa warde jonin. Miɗen du'ano on gam Allah barkina on, o yeyna ɓerɗe moɗon gam pamol lawol dartinaku e lawol kisdam ngol o darni. Wakkati jande ɗe hettinneno nder radio nder leyɗe gom, woɓɓe no mbinda no ƴama ƴamɗe. Miɗon cikka onon du oɗon godi ƴamɗe goote ɗen handen. Yewtere meɗen handen no seedi e yewtereji meɗen bittiɗi, gam miɗen giɗi min pamtina kettiniɓe min ƴamɗe gom ɗe higiraɓe amen bindani men. Nder yewtereji meɗen ɗiɗi garoje, en jewtan dow ƴamɗe ɗen. Min ci otonotaji ƴamɗe ɗe, bindanemen dow ko dewtere seninde wi'i tan, gam haala Allah taw woni jeyngol gongal bawngol ardade e nder nimre. Hano no ɗum windira nder jabura, haala ma woni fitilla koyɗe am, jeyngol dow lawol am. Jonin acce daren ƴamɗe ɗe. Ɗemol aranol nder ɗereji ɗimin bindana ni, onon jottinoɓe yewtere lawol dartinaku, diina o yewoni diina moɗon. Minon men ahiɓe Isa non, Kur'ana no noddiramen ahlul kitab, maana majjum woni himɓe dewtere. Woɓɓe no noddiramen chrétien, ɗum woni tokkuɓe Isa. Har ko darta jottinoɓe yewtere nde lawol dartinaku, ɓe mbi'i ko Allah watti nder ɓerɗe maɓɓe bawɗe tefude gam ɓe paama gongaji gonnoɗi ɗon illa ko ɓooyi. Miɗen giɗi min paamina koye amin gonga Allah burɗo. Wakkati min goni miɗen janga tawreta jabura dewte annabiɓe kam he linjila, min paami ko Isa almasihu woni kisnowo ceniɗo mo annabiɓe fuu kaali dow mum. Isa woni sadaka cakitiɗo mo wala fuu felore mo Allah waɗi gam yoɓa nyamade hakkeji meɗen ɗi gatten nyande fuu. Gonɗinɗomo fuu no wuran fa abada yeeso Allah. Ɗum waɗi min laati himɓe Isa. Amma miɗon miccitina on ko wi'ude mi tokkuɗo Isa non tan waɗata neɗɗo laato tokkuɗo Isa gonga e gonga. Neɗɗo larta ko chrétien har golleji himɓe chrétien gaɗata. Tokkude diina hokkata kawtal e Allah. Isa almasihu tan wawi yarude e nder kawtal gongal e Allah. Min nimsitata ko waɗi min gonɗinimo du. Miɗon godi kawtal lobbal e Allah. Min kulata mayde. Nyande fuu omo hollamen hidde makko nder jogaki amana makko e amin. Nder hidde Isa almasihu, Allah hokkimin hunde fuu ko yarata e mburdam dumiɗam, gam makko en keɓi hunde fuu ko ɓerɗe meɗen kaaja. Ƴamol ɗiɗaɓol ngol no teddi ingol hande ngol note. Ƴamuɗo on no wi'a, hunde gom woni no nata kam. Min jangi nder Kur'ana annabijo amin Muhammadu wi'i alsilami fuu gonɗina dewte gonɗe nder dewtere Allah. Kanƴe ngoni tawreta, jabura e linjila. Nder ɓernde am miɗo hiɗi mi gonɗina habaru lobbo dow cuɓaɗo nder dewtere Allah. Amma higiraɓe am mbi'i, neɗɗo wawta gonɗindemo gam nde wattitama sanne. Ɓe miili ko dewtere Allah handen no seedi e dewtere Allah arandere nden. Ɗumenortoɗon dow ɗum. Min jettima sanne ko gaɗanɗamin ƴamɗe ɗe gam miɗen nana haala ka sanne. Himɓe ɗuɓɓe no miila ko ɓe bawta gonɗinde dewtere Allah gam ɓe nani nde wattitama. Amma kalanemen to nan ɗonka, kaaloɓe ka dow ɗume ɓe ceedoto. Nde ni tawama dewtere Allah wattitama, moye wattitinde? Toye nde wattita? Ɗume wattita nder mayre? Noye andirɗon ko nde wattitama? Ɗume hollata on ko nde wattitama? Ko min mbawi ude nder haala ka woni, seni oɗon tefa gonga paame ko bi'uɗo dewtere Allah wattitama fenani on. Kaaloɓe ka ngala fuu seede baa goto kollowoɓe ko dewtere Allah wattitama. Seni on aadiliɓe, odon tefa gonga do deftere Alla on paman ko Alla godudo bawde fuuno rena hala chenika ka o walli annabi be bindi der deftere Alla handen der muse e jangirde mawde jom en andal mobi dewte denno gadoje hanu dewte ujunaji laso enai bindade do guri dogur linjila duwinda dewte de bindama duubi keme e keme fadde jamanu Muhammad Warde kanje goni amana kiddo nambi en tawreta jabura kam e bindi annabibe pame ko dewte de bindama duubi keme nay fadde Muhammad Warde deni odon andi ko woni der dewte de e ko min jogi der juude amen jonin on paman ko de fu go'o Alla no rena hala mum do guri bisaji na do chebe annabibe bindi hala Alla yahudan ko bindobe bindi hala Alla ka do guri kesi kanka he bindi arandeeri din fu no go'o gam arandeeri din dara ko dida beeri din du winda ledde bindi din fu no limete der dewtere den gam hollude ko hunde fu wattitaka ndeni be bofi guri de be bindi do mu en din fu no boppete yahudan ko be bindobe ben fu gondini ko wattitidde hala Alla Alla hore mum jomu wonno habda tawte onnani ko der hitande ujunere e keme jena e latoji didi e jeddi himbe gom giti dewte gom hadde mayo tawango der leedi Palestine dewte de no der amana kiddo de bindetama duubi hemre fadde isari mede amman ko woni der dewte de no futi chap he ko tawa der dewte bindita de duubi ujunere gada mum denne tabintine ko hala Alla wattitaka neddo fu wawta wattiti dewtere Alla gam illa fuddorde dewte dudde bindade den fu der hakkilo fukkingo de binda deni neddo no hiddi wattita dewtere Alla sey de jomum wattiti ko winda dum fu dum du wawata latade pame du ko jom en andal mawde bindi dewtere Alla der halaji duddi gada jamanu Isa ba got wawta wattitide dewtere Alla fu der duniyaru dum wadata ko handen dewtere Alla no tawe der demle ujunaji didi Alla jomirawo reni hala mum gollanobe Alla no pirta hala Alla der demle fere fereje der duniyaru fu gam Alla no hiddi nowru fu nana hala ka famaka jabaka der ernde mum gada mum heba kisndam dum wadi ko windama der duniyaru der halaji iriji bandirabe neddo fu bido hala Alla wattitama jomu wadi hakke o yeyni Alla gam hanu jomu wi'i Alla wawta reni hala mum gonga midon andi no wodi giddo wattita hala Alla inde makko ni Iblisa der tawreta en gi'i ko Alla wi Adamu nyande nyamuda bibbe lekki ki tabintina ko amayan amma dume Iblisa wi'i hawa Adamu o wi'be hala Alla hana gonga o wi'be o mayata sam Iblisa si ake watitidde hala Alla hano pamirdon dum Adamu e hawa tokki hala Iblisa amma ko Alla hal dum sakiti nyande worrende Adamu e hawa mayi der yonki e ruhu mu'en balli mabbe puddi torrede he mayude hala Iblisa woni fewre amma hala Alla ka woni gonga Iblisa no majjina himbe no wi'a dewtere Alla wattitama amma dum hana gonga gam Isa jomirawo e hore mum wi'i hala Alla sottata kammu e leedi timma amma halaji am din timmata abada amin yamul tabul ngol woni gam dume ko don noddire Isa bi Alla Alla rimay o rimaka noy Isa la torto bi Alla min pamtini himbe kile kewde mana jamde mawde de amma fawarde hande himbe dubbe no chali inde lobberende bi Alla gam be pamay ko dum maninta to pame ko hana minen kokki Isa inde bi Alla de min kokkamo inde de amma Alla e hore mum noddiri Isa biyum hanno ngirden dum der dewtere seninde Isa no wodi inde gadoje kemididi gam pamem mo woni alal misali Isa noddire dambugal amma dum don hollata ko Isa woni dambugal jandi na ledde o mo indire du buru ko ko burdam amma hana gam o nyamdu hano maro liqi di nyameten en gi'i du ko annabiibe indiri almasihu jawdiri Allah amma hana du gam o jawdiri non hanon du ko Allah noddiri Isa biyum hana gam debbo mo Allah dewlirimimo milido iri miloji di fu no don no wada hakke de mi wurtake der leedi am mi do noddire bi Niger gam mi ciwi leedi Niger amma hana Niger woni baba dimudo kam hana nonnon Allah malaikaabe e annabiibe mu indiri almasihu bi Allah gam mo ciwi to Allah Isa wala baba tagado fadde makko rimede o mo wonno der aljanna gam kanko woni kalmatullahi ka woni hala gonduno ka e Allah illa fuddorde dum dewtere Allah wi'i illa fuddorde hala no wodi hala kanno wonduno he Allah kanko woni Allah hala kalla take neddo on jodake hakkunde meden o kewdo mojjere e gonga bago to hi ay Allah abada amma biddo bajjo gondo Allah korsudo kawtudo he babirawo famini emmo danne eden gi'a ko Isa woni hala Allah na tuka der bandu bi Adama dume woni hala Allah tawte on notto bi on hala Allah woni ko Allah walliri annabibe mum bindi o don godi gonga ko annabibe bindi woni hala ka Allah liddani en hano leterji amma min gadana on jamde de deni higi on lobbo gom no tawa der sire gom dume giddon sanne o liddana on sannore tan naw don giddi o wara o humpito on gonga non o don giddi o wara kanko he hore makko gam jewton denne deni Allah mauni hunde fu hepportamo o mo hidi himbe fu andamo o mo hido andina muide makko o don mila ko o liddana en hala makko tan na o waran kanko he hore makko o hi'a en bandiraabe habar lobbo mo annabiibe bangini on woni Allah kam he hore mum wari huude en enen gadube hakke der linjila en gi'i ko Allah liddi hala mum han neddo o wuri hakkunde himbe fa o hisina be hakkeji mabbe neddo o juudo do kammu woni Isa almasihu Allah indirimo biyum o wi'imo o woni biyam mo korsimmi mo belnirammi kettinanemo Isa no handi no direde bi Allah gam kanko woni hala gonno ka to Allah illa fuddorde kanko du woni wakili Allah kollowo himbe Allah den dewtere Allah wi'i illa ko boyi Allah haldirino mamiraabe meden kila kewde har annabiibe makko der laabi fere fereji amma der wakkati cakitido o haldiri en har biyi ko mo jungo mum no tawa der tagol dow e ley kanko du Allah subi wadi donowo hunde fu kanko du lati jengol kollowol teddungal Allah hen o wa'i gonga e gonga o motibini hunde fu du har hala makko goduka bawde gada ko o moti hakkeji himbe o jodowi nyaama Allah jom teddungal dum wadi o buri malaikaabe fu mangu hanano inde de o hokka den burdi inde mabbe min jetti on ga wakkati mo gattudon hettinaade men der yewtere meden warore sai Allah jabi en jaran yewtere men yeso gam notaade do jamde gom de min kebaay notaade Allah barkin on mile do hala ka dewtere Allah wi'i bi adamon nandi he hudo hecco te dungal mudum du no nandi he pindi hudo yoran pindu du sottoto amma hala jomirawo du moto fa abada